mukwano gu nza kuyita buli kiro wanfuula mukwano gu mbeerawo ku ludda lwo calling your phone go today my girl nze nkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo calling your phone go today my girl nze nkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo. Oh no 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 yeah. Mukusoka litatandika bali bamanyi kusaga. Olwo mukwano gwe twalina luli mukusoka. Nga bandi bogera bina bala bogera biri bamanyi kusaga. Hey katira ba je bali bayita kusaga. Mukwano gwa kula naye yeah. It's a long distance love. Hey calling your phone go today my girl. Zenkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo calling your phone go today my girl zenkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo tumuli mweno kulowooza mantambula mba nkulowooza tomba mu birowoozo hey tonjawulira kubanga nze ndibeerawo hey buli wenjagalira baby nze ndibeerawo hey buli wendaba kukadresiko tewandekera ku mulyango nzijukira ebyo bye twayitamu nabanga kyali kisa ekya mukama katonda calling your phone go today my girl nze nkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo calling your phone go today my girl nze nkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo tomba wala kusaba tomba wala yo magnetic simanyi kye wankola hey buli wobulawo bakumisinga buli kimu kyesiba hey cause I've been waiting for your love every day, every night, and every morning. Ye guava mala, ye guava chila, baby. Nzikiza mochi sangendo, whenever kabi doto biantisa. Anti mochi sangendi yomuti, homo wati, genius breezy, yeah. Calling your phone go today, go today, my girl. Zenkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo calling your phone go today nzenkulinze misana kilo kulowooza wotali mbulwa n'otulo